TMK. With number family. I know you know what it is, man. So let's get it on. Come on, bounce. Come on, bounce. Come on, bounce. Come on, bounce. Come on, bounce.
Maisha, 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 maisha haya. Maisha, maisha, maisha inachanganya. Kama mfanya kazi bwana wahi kazini, kama mbeba zege basi kibaruani, kama muimbaji basi imba sana, imba kwa hisia. Maisha yana change, watu tuna change, inabidi siku haswa everyday.
Wanaume na kazi bila kazi ndugu yangu na don't apata wapi shima pumzi ndo nayo kwa sasa piga ni kufa kupona pige kazi kituma zataka mizigo lakini ndo upo kazini unapokuwa nazo na jamii unapokuwa nazo popote uonekani maskini ulize mimi na check na check woo na check michongo na swago pande zote dhili kusaka bingo siwezi kana kusubiri kusema eti nitapata na piga mzigo penye nuru mambo ya kaiso dakta nachopata na mshukuru alienipa.
Yes, yes, no beef.
When we kazini,
back for me, good for you.
When we kazini,
yes, yes, no beef.
When we kazini,
back for me, good for you.
When we kazini,
unataka jeshwa kati unaogopa mgambo. Mtoto wa kibongo, onesha kama unosongo. Mbona unakwenda kongo jibaba? Fanya kazi ni kazi vibaya kuiba. Ukaomba vipi msaada kwenye msiba? Yuweje utangaze shida? Mwenzetu, mtoto wa kwetu. Kama upo shamba shika shoka, panga ngusha msitu. Piga ngwamba.
Twendeni, viwanjani. Twendeni, misebenzoni. Twendeni, jamani. Wanaume twendeni. Tumeagizwa pesa, pesa. Tunazitafuta pesa. Tunataka pesa, pesa. Wanaume tunashesha.
Ishu kukaza mwana kwetu. Fight up against it. Pindu advertise letu. Mishale front. Babas lenge train. Sometime boys. Ase tuanga hali ataishia kupigia kelele. Choro bule ende homo kare msozo kengele. Kata kwa zakata. Kicheko unazipataje contact. Report over.
Check it never did it ikajasho. Wanaume kazi.
Yes, yes, no beef.
When we kazini,
back for me, good for you.
When we kazini,
yes, yes, no beef.
When we kazini,
back for me, good for you.
When we kazini.
Kila siku naongea na Mungu juu ya shida, 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 shida mpaka dini, vijijini na mjini. Shida utaondoka lini? Kwetu bado bila bila tuko sharubu mbaya. Maisha yenyewe haya, mimi natafuta kaya. Demo atafanya umalaya na mwisho wake ni mbaya. Baba yupo, mama yupo, usiogope maisha kijana. Ongozaje atafuta kazi, piga kazi, utunze azi, hilo liko wazi. Masaa tujachelewa tusali na sitapewa. Menelewa mjanielewa na hisi menelewa. Nini ufukuza mteja na usipomdai akulipe. Hakulipe kwa lipi na biashara zake ni zipi. Na ulimkopesha kivipi na hata mtaji wa vipi. Abiria chunga mzigo wako, shauri yako. Kama ulize wenzako, tusiajiriwa tumejiajiri. Wewe unategemea nini?
Wanaume kazini. Wanaume kazini.
Twende kazi ngazi kwa ngazi, kazi ni kazi. Wanaume kazini. Labda leo, labda kesho, muda nyendo huu. Nisha safa kutafuta kuhangaika kuzunguka kwa mguu. Ninachopata afadhali alhamdulillah. Angalau si sawa na kuna mecha binadamu na maisha lefa Mungu ajuaye. Kuna leo kuna kesho hivi sasa kumbuka baadaye. Chakariko sika usisubiri walosubiri na tamani wangerudi toto. Muda ndosha wacha jipange hivi sasa. Wanaume kazini kama akaswa mbagala na usafiri kwenda mjini.
Tiketi uingie ndani uone ya maana uchakarike ili kilomita zisome. Kiungo mtafutaji kiungo mwangaikaji uwatafuti sifa yeye anatafuta ganji tena apate ulaji aje kuwasaidia wazazi. Njiani mwalimu njia haina msimu. Usichoke koma tu ila ongeza mbinu kwani mbinu jia mbinu daima itakuwa mbinu na si akili mbovu ya kutonga maji kwenye kinu. Mwanaume asifiwi kula mwanaume anasifiwa kazi.
Karashi. Mwanaume kazi.
Yes, yes, no beef.
When we kazini,
back for me, good for you.
When we kazini,
yes, yes, no beef.
When we kazini,
back for me.